yande joyno wittodi emin tagi sappo e joynani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Ndere ko e kibaruji men ni horeɓe galluñu may kadi burtaki ki horeɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi cini waɗugo hande ɗum waɗi kamɓe dow ɓe kiɓe meman suudu kiite ɗum dow gam ɓe jara ano bojji mabɓe noni dow kaɗol koɓe kaɗa. Kengal Lasara ni Soumaila Cissé e himɓe tato diwtaɓe noni ɓeɓeɓe jofama ɓe koti nder koreji mabɓe ɗum domin keeɓi fama dow mum. Yewtere men pindinol handen yaratanamin Gaya région Dosso mburi ko ɓe ɓottata nder hôpital uji mawɗi noni noyi ɓe gonɓe kawjuro ɗum ɗo ko ƴewata fi laɓal gal ɗum ɗo say tokkomin on nanan pittol haalaji ɗi nder kibaruji men. Handen ni horeɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi Dessi Talkuru ko noddata horeɓe galluñemay e gomnati leydi Niger noon to suudu kiite galluñemay Ali Idrissa goto nder horeɓe pelle ɗe noonni fantini no fi on wontiri dow kaɗol burtaki kaɗa handen ɓe gaɗa nani ko o fantini jaadimi Moctar Hammadou.
Burtaki amin kimin cigili handen dow filla durvidigol e jeynari kamɓe rafi gollirde gongaku e kitoraki lobbi nder leydi men ama yaade to horeɓe ardiɓe gallure ñamayɓe woɗi nangude hande o. Min jaran woytando amin to suudi sariya ɓe nimɓe ardiɓe gallure ɓen haɗuɓe min laawol laamu koƴagol e wadde mburtaki. Min jaran laamu Niger to suudu sariya, hande miɗen godi caɗale ko heɓta yottade to cuuɗi sariya, kanƴum du min jiɗi halde fillamum guinandam komin kala ɗum to ko wittino ɗum min ci'ake ɗum min keppu heɓude yottade dekotoɓe ɓe do ardiɓe tato ɓen komin kitani.
Soumaila Cissé mo wonda e laamu leydi Mali jippinago e himɓe tato diwtaɓe ɓe fedde balloɓe noonni Sofi Petronin ɗi leydi Itali Pierre Lugui Makali diwtaɓe illa hitane duɓiɗi e sappo e jeetati ɓe jofama kengal Lasara ɓe galana nder juuɗe jihadis en noonni toɓe jaɓɓita dow ardagal hoorejo kawjinaɗo ardagal leydi Mali noonni jaadimin mo studio tamani yewtidi e Soumaila Cissé nani ko naata caka maɓɓe.
Très heureux d'être là.
Miɗo welti sanne e tawede ɗo hande caggal lebbi jeegom ɗi gammi nder fi gurdam cattuɗam oɗon andi ley sahara no wontiri, amma mi waɗaka fuu yani boni. Hande ni wala fuu ko mbawumi wiide sana yettude hooreɓe leydi Mali heyɓe wattaɓe ɓe bako gaɗa am bayle waɗama. Hoorejo laamu Kalifa keso e dekkotoɗo dow mum on watta kenana 25 lewru septembre illa 26 lewru septembre ne diwtu ɓakam ɓe gaɗi silma e hokkude laawol mi wi'a ko miɗo wuuri gacce fuwala hen. Ndenne ɗum no holla ko hoorejo leydi on golli sanne altine 5 octobre min nodda e andinede ko min jofama to no woodi hano filla laabi koƴaɗi dow renugol nimɓe diwtaɓe to ɗum waɗi komin garay law.
Studio tamani e keral hokkoɓe habaruji ɓe fondation hirondel noni do nder mette ɓerne nder habaru mo studio kalangu heɓi hande subana mayde ardiɗo hokkoɓe habaruji studio tamani bamako leydi Mali Issa Fakaba Siseko kawjiɗo e sigilaji nokkugu nonni illa kogu singa nonni hitandu ɓiɗi e sappo e tati nonni imo hokka hokkoɓe habaruji darja no handiri ɗum ɗo no jaadi ko Sekou Gazi go wi'iri Olivier jaadimin e cellalol.
Mayde makko to amin hande hunde mursere nom gam Issa Fakaba Siseko mawɗo nokkure to hokkoɓe habaruji cigilto habaruji mum mo studio tamani o fato o mayi kengam jaccere mawde ɗum latani studio tamani. Nder golleji makko fuu ɗi o watta kanko Issa Fakaba Siseko o golliri nder ndimaku woɗi du o latake kokko habaruji latiɗo waɗi darja nder golle mum ɗowtantoɗo laabi kawjiɗi ndimaku golle hokkugol habaruji. Woɗi du neɗɗo noon kettintoɗo bandiraɓe muɗum wakkati fuu nder golle.
Minen jottina kinnoje ami yaade e koreji mo heddaaki o dun do lamdo yaafo mo fewno fukorde mabbe minen do lamdo hokkumi sakitande lobbo jena e lewru october ni nyalaan no ittanaane gondube na wallaji memoji hakkiloji ko itta delle e duniyaru gam barke nyalaane de abu yahaya gondudo e nyanyal downa wallaji di horejo sigilaji leddi niger do filla nyawuji di nonni o fantini jaadi min talata abdu bahar e chelalol
la santé mentale
sawrugol hakkilo kan woni sengo hakkilingo domol hore mu e sawrukongol kambe tokkitaade nyawbe ben kulal warde kulal misali wondube e nyaw hakkiloji umingu mane be njara goddum ko minta hakkiloji mabbe denne hunde fu ko jawta hakkilo neddo yarde dorogo hange e wondube nyawu patbe kam min kinnoto e fahande gadanol tindi yaade to nimbe leedi be gala bawde sabe nyalande ittanaade leedi adunaru ganyaw hakkiloji wadi ko fedde amin hawjinde filla nyaw hakkiloji e pelle de fi on jewta miden do gada njilaki derno kuje to nimbe be ndiya nyambe be jippina e fodude hakkiloji mabbe do ko hewtibe do
latoda ada wuro ma ko reje fu tawre e nokkure mun jangirden ni tawa kana der jonde sukabe nonni dun kan woni ko wonno hoja hakkiloji himbe be diyam nyaami nonni der bangere kirkisay tawa be der jangirde hano bangere den nonni yaago seddani jande e kolno ummoto ibe godi do to be jaata noyfi o wontidi wadini jaadimin Olivier o ye o de ko gite makko gan o fama no fi on wontiri
menen funi men gidi men kota gureme amma ko men koti gureme ton de sai men muni gan komi laton sai giya mawo ileidi sani e mobai leidi din de ko joni idan giyan dan wartoi dan wa aneme bonare gan dan nade de gari ko talkai ini kan joni kasoi to wuro mu fi sibillahi e gi ini to e nyibini me buri don de inna men goni
sabane wo kaneru
pati seri na
gor pati seri gommi imi golla amma mi jani dal yago mala to goto ko gatton mi ha golla cin de gamajum e goddo yera men ginte ma men jotaaki den keddo damga dushar on de ton den kam burni men don gan ton den an ilanyal manu sudu goto amma joni kam men buri menen laso de class goto e wati himbe gatta meter guda hakkun mabbe amma joni men fumen de juna no e gidi men gada ay ko corona o mai
ba corona sbairmi hankuni kai ko
kenya e gari don den jangirde de e kali ni men e gi e jaade jangirde ton electoral men an kedi ko e batata men ala ni hokkume ko buri wodude kanyi tan men jamata
denir go ngware jangino fu no handi fadde baho doto jeddire e kodon ummo tawe denno kure mun ka hala kam prefe mo belle yara wi nyande alarba der portal gal o hauri hano hore be kawjibe filla jandegi di ko wuro gon nonni dun do wakkati on don o fodi hakkiloji janginobe nonni e sarobe sokabe e kol nonni do be teddina laabi denako do fi nyaw coronavirus adamu hamidu fantini jadimi saidi abdu windi tan
je attire un peu leur attention
mi fodi hakkiloji mabbe e wiide mawbe jangirde ben jeddije didi kokka fande l'école on onta janginobe ben do jeddire wore fadde wakati on no wara heba be cigilo onto l'école ngol no wodirim 15 octobre yade 16 mun hani l'école fudda baka dum don wala hem mi fodi hakkileje mabbe kadin do nyaw coronavirus wiide ko gaptol sumre noti kadin do nyaw coronavirus wiide ko gaptol sumre sinum sarobe sukabe jangobe ben ko jalaabi fuka anudi heba e omtol le kongol tabe sukabe be ngati sumreji hautade e gollobe saru siji jangirde ben fu minodi lokotoroje on e warde hala na be do filla nyaw coronavirus nun kambe labi ko jaadim ko isinta nimbe nyaw gon e rabu mudu
warande jeetati lewru september nonni no bura hektaruji ujinaji nayi de geseje demal faadi tomati nonni diyam dan nyaami do tobo gadaade nonni der lewru out nonni der departement mo walam region tilabiri ngada monni adamu buhari horejo demal departement on o wi no wada hektaruji herme e chapande joy koko wobbe nonni nati der majji nonni nani ko o fantini jaadimi iliasu gumandey
nous avions enregistré
millimana na hektaruji ujunaji nay ko ndiyam nyaame misali gese gauri mbayedi nyebe giriji kamfu e kaliji awa tirdi gam don der alamu wakati ndungu gollal kalijeje no wade to tomati on fuddi mawnude don diyam wari nyaami dum de miden don gadana tindi yaade to remobe be to be njeejito wattude kalijeje mabbe der nokkure to diyam darto dande goruji dem hano ko ndarta fila kobe ko nyamta awa tirdi idun de jini yina le departement on de bako dun dani wadi to dun wangi le commune simiri e tondi tibindi hectareuji hamre e chapande joyi kan woni koko hobbe den bonni hectareuji chapande jeetati wattanama safare wodi gattol safare goldon e horemu
e le traitement est en cours
ko burta hectareuji herme to hudo tawanon ni kan wadi gulo ladde non ni kenga far yande nay la sara der wuro inji gram non ni kiloji chapande jeddi e commune ingal region agades aminu musa tangam prefet departement on o fantini jadimin musa hasan e chelolol no dum wadiri
kenga der yamde nay la sara no nodami wi'a ko gulu ladde ummake dum wadi bonondaji du sane yeruno min birano wi'a kana no nimbe gonno wombe le lore witeka ilix kambe pai jahangal de ndari ndefi attaye mu en ndenne kambe sabi ngulu hitengu so geji kawjidi fila ndenagu hautade e gendarmerie mo amataltal be ngaddi bawde mabbe sane min e hore am mi yey der nokku to ngulu ladde ngun wadi hitenge hebama jaalede tawino ilunden sarusiji kawjidi fila durgol din no don e wadde eto mudun der nokkuje to durte den ko be ngadi hisabu mabbe du be bi genal wadi hikka sanem seni dungul ladde ngu accay wadde funa hantan genangal mido foda hakkiloji nimbe e wiide wittotobe ben ko ngadi dum hunde hirnyare no
c'est vraiment criminel
hey banna no gonda ko en habaruji on
subhanallahi bannira warjo da halana
alhamdulillahi tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
wai in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coylumo de lore faba faba don nammi rebi didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge de lenyol e himbe ko rere
inna lillahi kunni o wela banun nanul
hannan nammi da hirda mabbe inra on yi iko golle lotorobe mo alta kanjum wadi himbe ko rere e lenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu COVID-19
handa himbe nanga hulugo lokotorobe
kula nyogungu COVID-19 kanjo wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nannon bandirawo sede en kawndiri ko e meden en tokki laabi joinaade kisinaydi himbe imma nyogun en den tannon ketten kisin imma mag
inara yenya fu na tawaymo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non di studio kalangu wadi hautade e ministere kawjido cellal e leydi Niger
nonno yewtere men pindinol nyaloma fu lokotoroje mawdi nonni no kawra buruji nonni do kulle be gorlilta yaade e nyawtol himbe nonni noybe gonbe kawjuro ano buruji di ko hisinta himbe nyawuji go e ko nandini Ali Adamu ardido e fi laba lokotoroje gaya fantini no lokotoroje de wonno hawjuro nani ko Fadel Ali waddani min
laabal kan woni hunde arande ko neddo hani hebude gam to laabal wala cellal bandu heptaka denne miden godi iri akalaaji kewdi to buriji wattete der mum no wodi akalaaji latidi mabode wodi no wodi akalaaji latidi kam en du no omtidi nom to buriji buwete to wattete der akalaaji mawdi to buri yo pete yasin do ko wuwobe der hopital on buwata tundiji wattude der mum nyande fum no wodi kasim buriji ko yuwata ma deda neddo to dindom der carton min gatta tadi feilabe ko neddo feccirte dum no tawa lemun min gattan dum der carton goto onno
buriji ko yuwata ma deda neddo der cartonoji don accete na don godini undabare
lawiya le brûleur
to wadi no kuje to buriji wattete wule don kure ko himbe tufirte mane kulle de doje neddo den der mun min gatta tadum wulude to min gala dum du ngai ka wasete fa lugida min gatta dum don wulude deni ka hewi min jejito wasitade ngokka kasin wattude
on fan encore encore
no filla laba ga wonno no ire da fila wu loktoroje en e der mun don
miden godi buwobe der loktoroje den kambe rewbe hawjibe filla laba der loktorore vitebe fi de sal ankaini le departement gaya don fu mi yilake der mun sengonga sadar mafu woni wala har kondarta filla laba ngal
labi iye hen kingu an do filla laba ngal
lijen tene ba
to laba ana neddo goto no awtade e jama'are no ana saru seji fu di jittan der loktorore din kanana kinno filla laba ngal fadde nim be hawjibe filla buwal der loktoroje den warde jewa seni dum wadama fu sadar ma hettaki
pa avoir de problème
to habaruji din kanti kirtento jam hirti